qadiija wuxuu ibraahim waxaan u soo kaane gaajo biilaan badar mano bixin oo biyo waxba ma leh haa hoolaan ku leen hoolaa biilaan iyo coosi waxaasay u laadeen wax mano hareen hoolaa laba neef bisay hareen laba neef daran marka imaana dhinteen aan lahay maadad waxooga waa aminyee cudur daacuna ku dhaaweyro naadeen wax way dhinteen waxna way nooliin waxaan ugu baaqanaa inayna soo gaaraan nolol biyo raashin wax walba inayna ugu soo baaqaan ganacsatada iyagan dadkii ganacsata lahaayeen kulli abaaraa qabato waxadda ganacsata iyo waxaas wax haayaba ma jiro
magaagay muumine abdillo hawdhee bari itam maan barakaane oo gaajo yaankani oolma haysana wal un haysana male walay un haysana ibraan oo behee wal un haysana oo mara walaanyay noola roo karaasan ahambani uulaadi walay haysani sheedhani oolagan ismale war yoodhii meeragaaw neefki luhe adigwade tashankuna makinguyaaw mis baabarka badeenga ku korni hobono walhalna yasiinsiyaaneni walaanyagaana haboobsanaysaasaan kooyni